agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta maalgalladowga iyo horumarinta dhaqaale koonfur galbeed soomaaliya yacquub isaaq iyo magaalada baydhabo ka daafuray tababar la gahoojow xirfado holwadeennada wasaarado koonfur galbeed kaas oo isku kaaladeen wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed iyo wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya. tababarkun oo uusa dareeri doona muddo 3 maalmood iyo waliba la ka baran doona habka hog aruurinta tafatirka hogo iyo habandhigowga haanaso muhiim gaar ah ee shaqaalaha wasaaradda koonfur galbeed Soomaaliya aan adeegowka bulshada. agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta yaquub isaaq xuseen yadaafri tababarka waliba wuxuu saax ku qayb galeelka tababarka kala dardaarmay holwadeenada wasaarado in uu ku faa'iideysadaan muddo 3 dareero tababarka waana xirfad iyo la koobciyo si isla markaas ay tii lan kordhi walan qabadowka shaqo ee bulshada iyo aan hayaan
intaas ku dib dabcan tababarka ujeedadiisa koowaad oo ka wasaarad qorsheyn ahaan uu kula nimeeyta inii la horumariyo xirfadaha dadka technicalka ah ee wasaaradaha ruugan wala lanka soo skill development for technical skill staffs sawto adduunyada asadka aan ka qaalisan mise aan ka muwiin maybe waa human capitalka waaye marka inii oo markasta ka wasaarad qorsheyn ahaan si oo efficiency-ga walqabad iyo performance-ga aan faylahaada inii un xoog saarna inii oo meeleeraay dadka technicalka ah oo run ahaantii wasaaradahana baysan ah markii leera howlwadeenada wasaaradda dadkoona maybu ahaa administrative level waay aanoona maybu ahaa technical marka performance-ga wasaaradda iyo waxqabadka wasaaradda initially maybe ku bilaawday dadka technicalka ah haddii capacity-sha xoogeeye haddii shaqooyinkii qowdayan leeyin skills iyo fududayo inay sidan ka faylan qowdan maybe fail ahaaday meeleeraay dadka administration-ka rooga go-aanadiio deeriyaan iyo sidii walanqowdayaan eda meeleeraa korankagahe sida la sheegay tababarkan may ka saabsanyaa data collection xog ururinta ya ka saabsanya soomaalida ma eraase ahaa warhelaa tala helo qofka marka koowaad horta si wasaaradaha meeleeraay lantayeeyo meeleeraay performance koronka kaha mayba muhiim ahaa inay data la haysado marka mayba rajeeyey maalmaha kooban ee barnaamijkun dareere inii lagu faa'iideysada inii institutioniska ku koyteen asset iyo meeleeraay ka tala galaayaan oo meeleeraay walwiin ku qabado markii lahambaahda data collection marka barishee may arga jirna haddii lahambaha data collection inii dad externa la sheeno marka may fadaane inii oo dadkii localka haayay oo meeleeraay mas-uulka ku haayay arrintaas inii iyo howlo wadan marka maysiin lahaa barnaamijkaas ku faa'iideysada sadiidii bal usudareera may rajeeyey markii isin kalaabatan xarumoogii isin meeleeraay hadda matalaayitan inii oo performance-gaas walbadan lagu bedela eedan maasintii markastana sessioniska noocan unuqobana mayba ka samey doonahay flow up marka barnaamijkan in furinye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.